siku ya kiyama, siku ambayo mimi ngoja revelation na reveal this thing with the rap industry.
Mependa wasanii who reason na wasanii who make sense kwa ngoma zao bila kutoa vitisho. Ka hip hop ni kacha bebe shaku wanacha. So every homeboy akona final catch.
Okay, nadhani umemsikia, nadhani umemrada. Tunakuja na ubaya, walidani wamefika, wamebaki wamezuba, walidai ni making. The only king I know, Buddha boss ni king. Swati wana stick na flow, moja nazi change kama pampas. Walidai wamefika, ngoja sasa wataona. All day me party, sit down up na warazi. Chafua meza boss, kukosha ni badai. Hey dim light, dim up the light. Poison, washa chikaya. Wako chini, tuko juu. Wako inja, tuko ndani. Waki lose, tuna win. Tukibonga, wana bow.
Una diss marapa, nando umechapa. Wasanii wanajichocha siku hizi kama fala. Nimesema nyamaza, kwani uoni mamba? Unakaa mbele ya wazena, bado unanyamba nyama. Unajifanya mjanja, spaki leta kamba. Nyaunye nyaunyau kwa mjanja na mshamba. Kaele atuweki watu, bidevu kwenye shavu. Mabijana juu ya mbatu, chinga mutapiko bafu. Sanya kisha omoka na jio na yendo donga. Kusekwa na maproducer na tanisija wasoma. Kwanza omba mola, kabla kushika dola. Ukidani wendi omsani mkali.
Lazima barua pepe ndo nipate heshma. Aya, nime come cool sign out. Now my mother watabaki wame divert. Ata kujamisha fans. Nyima MC bado lana sijui kama cast. Kelele zemti debe du. Mi pato rank. Tuma fans round this sita wachore. Jumi uchoro rhyme. Ni eta MC. Si the raw mi style kibona bado tupamba. Munajitama king na hamunaga makwin. Munajitama baba na munabeba mapanga. Nani toka piri na mushinda kanisani. Vita ya nina bado nyi wachanga. Tacheza na maneno juna ujuzi kwa mapana. Warembo kina fatu kwenye club. Mini skirt cloth urembo kawa cup. Finger nayo washaweza wame mother flow. Wame jiggle jiggle wine. Hadi wame feel ku drop down the panties. Misari sumu nasibo. Ah, skiza flow. Ama disa kona misari mbona bado wana die. DJ cheza airplay mo. Mi bado fresh. Imara praima. Fahamu, mishika moto mensi wakileta shukisha. Nisha seti kivela nime ripe kama nyanya. Mistari kiku shika shika mana.
Shika mana, shika flow, toka mbio nigga. Toka mbio.
Run, run, nigga, run.
Run, nigga, run. Run, nigga, run, toka mbio nigga.
Run, run,
toka mbio.
Run,
run, nigga. Six, six, jaribu, dead legion.
Mungu mbariki siku, sasa ni siku ya mistari. Kuchanganya lugha na medali. Kibomba, Nairobi tocha, sikiza ngoma. Ota sola, kuna mongoka, zomba. Lakini usita au kushukuri mola.
Okay, yeah. Pay attention, listen on the mic. A bitch like you know, hating God. Bitch is tripping, yeah, hot nigga. They feeling me, yeah. 2, 5, 4, keep bring my swag, I be killing. Yeah. Step aside, nigga, if you don't get it. With them real, no fake shit. 3 bitches, 2 drills, smoke that weed. For the bullshit. Stepping at the club tonight, everything's alright. Jeez, in my pocket, bitches blowing like rockets. I'm good, I'm fine. Dead my name, on top of my game. Niggas talking too much, but they know me. I'ma take your bitch, like you owe me. I never give up on my fighter. We start the fire, call the firefighters. We not the liars, yeah, we the baddest. You know what I'm talking about, delusion. Niggas who make you feel alright. Shut the fuck up, don't wanna miss my flight. I'm gone, nigga.